Westheatmusic.com.
Yeah, yeah. Sivan.
Good.
Oh, Jaja, kwenye niko niwe na vya kesho. Oh, Jaja, sunione kuleo. Oh, Jaja, kwenye niko niwe na vya kesho. Oh, Jaja, sunione kuleo. Life ni kupanda na kushuka, kuna kupata na pia kuna kukosa. Na kutereza siyo kuanguka, hata kama madili ziko na swat. Monday to Sunday, tuko natafuta money, money. Bishuke ama bipande, mpaka tuzipate money. Nashi, staki lose time. Niko natafuta kila kukicha, nikiwa na imani. Kesho yangu na michata nipa. Please baba ja, ukinipa mukate usisahau nipanda chai. Mina pambana, tamasikate. Na yebeza liko mwanangai. Nazo bunda 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 for me. I am looking looking for the money. Nazo bunda 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 for me. Oh ja 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 ja. Nazo bunda 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 for me. I am looking, looking for the money. Nazo bunda, bunda, bunda for me. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, kwenye niko niwe na vya kesho. Oh, ja, ja, sunione kuleo. Oh, ja, ja, kwenye niko niwe na vya kesho. Oh, ja, ja, sunione kuleo. Bunda bunda for me. Nazo luka 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 monio. Nazo bunda 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 for me. Oh ja 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 ja. Nazo bunda 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 for me. Nazo luka 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 monio. Nazo bunda 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 for me. Oh ja 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 ja. Oh ja ja. Kwenye niko na vya kesho. Oh ja ja. Sunione kule. Kwenye niko na vya kesho. Please baba jaja, sunione koleo. Oh jaja, kwenye niko na vya kesho.
Download it from Westheatmusic.com.